Waya kumati kukangoda andi mandida hamazi poda poda masana sana liyo chulukidwa ankati nchito yao imayamba mochedwa kumati kukangoda andi mandida hamazi poda poda hata chena nsalu kumanyamukidwa pakomo paoti masama lidwa andi nchito yao Amakwila ndi mapike akayanga mati ali mumitingi pansipa kumveka nyimbo kibo pia soni anti yanga nali munda limbikila ali moyo siti nkakona ndi njala atatisia ambila na walila koma choda bwita olo muntu mbozi wakunjito kwao kunjito kwao kunjito kwao kunjito kwao kunjito kwao ali moyo ankatengera maprado akamabwela ankatika muchiti 40 soda bwita tiku la malilo ao sindaone pokali moto imoti sima ndikuta hefe mabana hawa sana taonekele anti mandi anasiana mpaka pano pesho nisidafike ya nchito yao nchito yao nchito yao nchito yao, nchito yao.